Blog Talk Radio.
Thank you.
Banyarwanda banyarwandakazi bakunzi b'ibiganiro bya radio Iteme nongeye kubaramutsa no kubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana kandi nkaba nizeye yuko mumerewe neza aho muherereye hose. Turi kuwa mbere tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi 2023 tukaba rero tuje mu kiganiro urwatubyaye ikiganiro mumenyere gukurikira uri wa mbere w'icyumweru. Ikiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Anicete Karege, nkaba kandi mfatanyije n'umusangirangendo Berarume wa Kamera akaba ari umuyobozi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka mu gihugu cy'Ubufaransa. Nagira ngo rero Berarume mbanze muhe ikaze musuhuze, hanyuma numve nibageze muri studio musabe nawe ko asuhuza abadukurikiye mbere yuko dutangira. Berarume, umeze neza?
Komera Aniseti, umeze neza, ndagusuhuje, nkangushimiye kandi ko wantumiye ngo dusangire iki kiganiro. Ubwo nkabasuhuje abari ku buhanga bw'ibyuma n'abakurikiye iki kiganiro, ubwo bose mbifurije amahoro y'Imana. Komera.
Urakoze cyane Berarume. Ndeka nanjye mbere yuko dutangira mbanze nshimire abadukurikiye bose kandi nshimire n'abari ku buhanga bw'ibyuma, muri ab'agaciro. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero dufite ingingo ebyiri, ntabwo ari nyinshi. Ingingo ya mbere turavuga ku masezerano igihugu cy'Ubwongereza cyasinyanye na Leta y'u Rwanda arebana n'abimukira bajya mu Bwongereza ku buryo bunyuranyije n'amategeko bakaba bazajya boherezwa mu Rwanda, turabiganiraho. Hanyuma mu gice cya kabiri turaza kugaruka ku kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Congo, aho M23 ihanganye n'ingabo za Leta z'icyo gihugu. Berarume, ndumva izo ngingo zaba zihagize, ariko hari ikindi wenda washaka gusangiza abadukurikiye twacyongera ku murongo w'ibyo tugiye kuganiraho?
Oya, ndumva izo ngingo zihagije. Iby'u Rwanda ari byinshi, ubwo tuzagenda tubifata tubiganiraho ku murongo, naho izo ngingo zirahagije.
Bon, urakoze cyane. Rero reka duhere kuri iyo ngingo ya mbere, ingingo y'amasezerano u Rwanda rwasinyanye n'igihugu cy'Ubwongereza umwaka ushize mu kwezi kwa kane. Ni amasezerano arebana n'abimukira bajya mu gihugu cy'Ubwongereza ku buryo bunyuranyije n'amategeko, bakaba rero gukurikiza uko ayo masezerano abivuga bagomba koherezwa mu Rwanda. Ni amasezerano afite inyito y'Icyongereza yitwa ngo Migration and Economic Development Partnership. Ayo masezerano rero impamvu twashatse kuyaganiraho nuko muri wikendi wa gatandatu no ku cyumweru Minisitiri w'Ubwongereza w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano, umudamu witwa Suella Braverman, yari ari i Kigali, akaba yaraganiriye n'abategetsi b'u Rwanda barimo na Perezida Paul Kagame kuri ayo masezerano, ndetse hakaba harasinywemo n'amasezerano y'inyongera agamije kongerera ubufasha abo bantu babimukira bazajya boherezwa mu Rwanda. Hanyuma ikindi cyabaye ni uko umuminisitiri ari kumenyere n'abategetsi b'u Rwanda birumvikana yashyize ibuye ry'ifatizo ahazubakwa amacumbi azajya yakira abo bimukira i Gahanga mu mujyi wa Kigali. Nagira ngo ariko tubanze twibutse ko ayo masezerano amaze gusinywa umwaka ushize habonetse abantu benshi bayanenga bavuga yuko ayo masezerano mu by'ukuri ari urukozasoni. Abantu benshi imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko hakaba hari n'abantu wenda umuntu atakeka yuko bajya bakritika icyemezo cya guverinoma y'Ubwongereza barimo cyane cyane uriya mwami wabo witwa Sharira wa gatatu, icyo gihe atari umwami, ariko nawe yavuze yuko ayo masezerano ari urukozasoni. Hakaba ndetse na n'idini ry'Abangilikani mu Bwongereza bavuze yuko amasezerano mu by'ukuri atari akwiye. Indege ya mbere yagombaga guhaguruka i Londres yerekeza mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize ijyanye abo bimukira yahuye n'imyigaragambyo abantu bajyana icyemezo ikirego mu rukiko kugira ngo ibyo bintu biburizwemo nyine igihe icyo kirego cyari kikiri mu rukiko urumva ntabwo ibyo bintu byari gushyirwa mu bikorwa ariko byarangiye urukiko ruvuze yuko ayo masezerano atanyuranyije n'amategeko nubwo ariko icyo cyemezo cyafashwe n'urukiko kijya mu by'ukuri muri sanse ya guverinoma ntabwo abantu bakiritika ayo masezerano barekeyeho akaba ariyo mpamvu abantu bavugaga bati nubwo icyemezo cy'urukiko giha ukuri guverinoma aba bantu nabo babikora bazi yuko amasezerano nk'aya ari urukozasoni bazageraho babihagarika wenda bazabishyira mu kabati barekeraho niyo mpamvu rero twatunguwe no kumva no kubona ntabwo ari ugutungurwa nyine kuko urukiko rwabahaye rezo ariko abantu bizeraga yuko ayo masezerano azarekeraho kuba rero uriya mudamu minisitiri Brava Manisuela yagiye i Kigali bagashyira ibuye ry'ifatizo hazubakwa ayo macumbi hanyuma bakongeraho n'amasezerano y'inyongera birumvikana yuko noneho leta zombi zafashe icyemezo ziri zitermine ko ayo masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa nagira ngo wenda nibutse gatoya yuko impamvu ayo masezerano abantu bayarwanya ari uko adaha agaciro ikiremwa muntu cyane cyane abo bimukira abo bantu baba bavuye za Eritrea za Sudani cyangwa muri bihugu byo muri Aziya batabiyeho u Rwanda ruri baba bashaka kujya mu Bwongereza kumufata rero ukamuvana ahantu yari igiye ukamujyana ahandi ku ngufu utamubajije n'icyo abitekerezaho urumva ni ukutamuha agaciro ikindi rero abantu bashingiraho bakritika ayo masezerano ni uko u Rwanda rugiye kwakira abo bimukira rufite inenge nyinshi cyane mu birebana no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi narwo rukaba bifite abimukira benshi cyane hanze yarwo berarimo ubwo nashatse wenda kubisasira kugira ngo n'abadukurikiye baba nzi yuko mwese mwabikurikiye ariko nagira ngo nibura tugendeye ku murongo umwe berarimo ikibazo rero simple nshaka kukubaza tugitangira wowe ku bwawe nk'umuntu ujijutse w'umusesenguzi ukora politiki aya masezerano uyabona ute uyakira ute ese kuyakritika ni ugucumura cyangwa se ahubwo ni ukujya mu murongo nyawo sinzi niba ikibazo cyumvikana berarimo
ikibazo kirumvikana ugombariza uko aya mategeko ubwanjye uko nyumva uko nayafashe ukuntu afite ubwo kuba ndi n'umunyarwanda ayo mategeko ngewe ndayavuga kwinshi donc uhereye noneho ufashe nka avi y'abantu bagiye bayanenga bari muri ibi bihugu by'u Burayi donc ubwo uko bayanenze donc icyo bavuze kuri ayo mategeko ni byinshi ukuntu hatari kwa kutubaha ahubwo sinzi niba bimukira mu Kinyarwanda ari refugee ariko aba bantu kenshi n'impunzi n'abantu bafata amato bagiye mu Bwongereza kubera ko baba bavuye muri za Afghanistan bavuye muri Sudan bahunga umutekano muke cyangwa bahunga intambara donc guhunga intambara zibaza bateje umutekano muke impamvu ahubwo tubita bimukira kandi ari impunzi ubwo wenda nabyo twaza kubi ubwo ni abantu baba bahunze akaga barimo ubwo bahungira mu Bwongereza igihugu sinzi niba cyananasinye kubera ko hari convention abantu b'impunzi hari convention zasinywe na ho komisariya ishinzwe kurengera impunzi ayo mategeko ibihugu byinshi byagiye biyasinya ko umuntu wese ubagana abahungiyeho bazamucungira umutekano ubwo ayo mategeko ubwongereza sinzi niba nubwo ndabiyandariza kuri kote y'abantu bari mu Burayi donc babona amategeko bakabona donc les droits z'abo bantu n'ukuntu ubwongereza en fait buri gukanyaga amategeko mpuzamahanga iyo vole abantu benshi iyo yagiye barabyamaganye habaye imyigaragambyo mu Bwongereza haba rero ngo nakuna nakuru hari coup de droit de l'homme ya Union européenne ngo nayo yabyinjiyemo ariko Bwongereza buranangira icyo mbibonaho uko afite icyo byerekana nuko ibi bihugu nubwo bivuga ko bifite demokarasi haracyari igitugu doko urabona ko abantu bigaragambye cyangwa uburenganzira hari abantu uburenganzira doko se kuna pele droit de l'homme hari abantu butagenewe doko ubwo unarebye abantu bazajyanwa mu Rwanda na bazabavuye muri za Eritrea ntugire ngo umwekiriye afashe ubwato akambuka akajya mu Bwongereza ntabwo azamujyana mu Rwanda doko urumva ko n'irindi vangura doko hari abantu bageneye doko urumva ko kutuba uburenganzira bw'impunzi hariho na bwa uburenganzira nyine bw'ivangura bwa uburenganzira bw'abantu gutanga na afite rwo harimo igice cyo gutuba amategeko hakazamo ivangura rwo ugasanga ko hari inenge aya mategeko hari inenge nyinshi aya mategeko afite ubwo ibyo kubisobanura ntabwo narenzaho urumva ko nyine n'abantu wese umuntu ufite le sens commun wese yarabinenze noneho mbifate nk'umunyarwanda bitugaragariza nyine ukuntu igihugu cyacu kiyobowe sinzi niba mu Rwanda Kagame ajya kubyemera niba hari inteko ubwo aba bantu bahagarariye Rwanda niba hari abarababajije batese dufite ubushobozi bwo kwakira abantu ubwo urumva ko aya mategeko nyine agaragaza ibintu byinshi agaragaza ibintu byinshi ubwo igitugu cya Kagame n'ukuntu u Rwanda rwagurishijwe paske na Kagame we ubwe eske yari afite amahitamo yo kubyanga ibibazo ni byinshi Kagame afite ubushobozi bwo kuzacunga umutekano w'aba bantu ibibazo ni byinshi kwa kiriya kibazo cya ziriya mpunzi bajyanye mu Rwanda sinzi nabo ubwabo abo bantu niba hari amasezerano abantu bazajyana mu Rwanda bazabajyana ku ngufu cyangwa hari andi masezerano ataravuzwe bazagirana nabo kubera ko izi mpunzi zizajya mwabo mu Rwanda afite ntabwo ari ntabwo ni abantu b'abasore kandi b'igitsina gabo usero ukuntu amasezerano sinazi kuyasoma yose me komantere nyinshi zivugwa ko afite nabwo abantu bazajyana mu Rwanda se essentiellement abasore donc nka famille ntibazajyana abantu b'abadamu abakobwa ntabwo bazajya mu Rwanda aya masezerano ahatiki donc twebwe nk'abanyarwanda tubirebye tukabisesengura aya masezerano ahatiki kugira ngo n'uya mujyi wa Kigali naraze kuzanamo abantu bazaba kenshi bavuye mu bihugu by'abantu bafite idini rya kisilamu bakagenda abantu babingaragu b'insoresore ibi bintu bihatiki ubwo nkuko akenshi abanyarwanda ntabwo twicara ngo tuganire ngo tunasesengure ku bibazo nk'ibi ikintu bihatse ntabwo nkiyi ariko ntabwo ari cyiza kubera ko u Rwanda nubwo bavuga ngo Kagame ni umunyagitugu Kagame igitugu cye agikora hariya mu nteko nshiga naho yageze nk'imbere yageze muri mwizi nama mpuzamahanga ahahurira n'abantu bamuhatse ugambira nk'akabwa bakamubwira ibyo agomba gukora akazunguza umurizo akavuga ngo ndiyo bwana naho ibi bintu Kagame yabishyigira batazi ibyari byo kandi wenda niyo abazi ibyari byo ingaruka yabyo wenda ntabwo yazitekerejeho kubera ko ibyo atekerezaho sinzi niba hari byinshi ariko izi mpunzi bajyane mu Rwanda zihatse ibintu byinshi kandi ibaze abantu bagiye kujyana mu mujyi wa Kigali ubwongereza bakaba buzabaha ubushobozi uko bizagenda buzabaha ubushobozi uriya mubyibaza ubamo bate kubera ko akazi sinzi niba bashobora kuzakabona ese bazihangira indi mirimo ese bazi n'ubuziga agomba kuzarangiza kubera ko muri ayo masezerano niba numvise neza umuntu bazajyana mu Rwanda nuko ubwongereza ngo niyo buzamwemerera ubwongereza niyo bwamwemerera ko bugiye kumwishingira buzamwishingira ari mu Rwanda donc bwemeje kuzamutungira mu Rwanda ukuntu rero azabaho mu Rwanda nta nganda zihaba kwa kundi si bazakora iki bazabaho bate niba bazanihangira imirimo iyo mirimo izaba iyihe yewe rero ibyo nkeka ni nyine umugambi bafite wo guteza akaduvayo bari abantu bagomba kuba ari abantu bazaha imyitozo ya gisirikari bagakora amarorerwa mwa kariya karere ye niko mbyumva ko ntabwo bari abantu bajyanywe ku mahoro bari abantu bafite undi mugambi hari undi mugambi batasobanuye ye nuko mbyumva aniseti ubwo ni ukuzakomeza kubicungira hafi mushuje ijambo urakoze
urakoze ari wowe Berarume hari umuntu udukurikiye kuri YouTube ubajije ati ese ko u Rwanda rudafite transport ihagije ihagije abantu bayo ko n'ubuvuzi bwiza nta buvuzi bwiza igira nta mashuri mazima rugira ubwo ababimukira bo bazabaho gute ko amamiliyoni Kagame azashyira mu mufuka we reka ndibutse yuko u Rwanda deja rwamaze kwakira miliyoni zigera ku 150 z'amadolari z'amayero yavunje mu mayero na ni nk'amadolari agera kuri miliyoni 170 ariko kandi mwumvise mu kiganiro minisitiri Biruta yagiranye n'itangazamakuru nibarejo bundi yavuze ko abo bantu u Rwanda ruzabungukiraho kuko nk'uko arimo kubivuga ngo ubwongereza ruzajya rubishingira noneho we Minisitiri Vincent Biruta akavuga ati urumva niba bagomba kujya kwiga ahantu ntabwo bazabiga wenyine n'abana b'u Rwanda bazabahagira urumva rero nibyo mpamvu twanavuze yuko ari ugushaka indonke no gushaka ayo mamiliyoni ariko birengagije uburenganzira bw'abantu ibyo arimo kuvuga rero n'uyu mukunzi wacu arimo gusobanura mu by'ukuri ni ibintu sinzi niba ariko bibona nawe ubwo urambwira ni ibintu byo gushaka indonke ariko birengagize ko hari dignité uburenganzira bw'umuntu agaciro k'ikiremwa muntu na kubundi kagombye kubahirizwa ubwo Berarume nawe niko ubibona ni ugushaka indonke
gushaka indonke buriya Kagame gushaka indonke afite uburyo bwinshi bwo gushaka indonke ariko hariya essentiellement nubwo gushaka indonke nabyo birimo ariko kiriya kibazo ntabwo kiri maboko ya Kagame parce que u Rwanda ntabwo ari igihugu gifite independence parce que ibintu Kagame akora kenshi ni ibintu bamudita ni ibintu bamubwira gukora ari ugushaka indonke nabyo birashoboka kubera ko ari amafaranga bazamuha nayo yaba impamvu ariko se niyo yonyine parce que wenda izo mpamvu Kagame we akurikiye niyo ndonke ariko impamvu zose zyangoroba kiriya kibazo ku Rwanda na Kagame nibyo wenda bamusobanuriye nuko justement iyo ndonke irimo ariko si ndonke gusa kubera ko nayo mafaranga niba yamuha Kagame miliyoni ariko sinzi niba ari indamunite kugira ngo abakire cyangwa niyo amafaranga bazaba bamuhaye ngo atunge abafite abesheho abo bantu no gushaka indonke nabyo birimo kwera ibintu Kagame anakorera ababanya burayi wudi akenshi ni impamvu z'indonke indonke mu bya politiki indonke mu mafaranga indonke mu bintu byinshi kwera ko we anareba ibintu materiel gusa ntabwo ubuzima bw'igihugu imbeho y'abaturage ibintu amahoro ku baturage uburenganzira ibyo ntabwo we ari byo akorera n'ikibazo cy'indonke kirimo nuko njyewe ngerageza kugira ngo dutekereze turebe kure izindi nyungu zaba zirimo uretse no kuspekira ko abongereza barimo kwidebarasa abantu ariko nta kindi kintu kikomeye kiri inyuma yabyo donc ubwo kuri Kagame bwo fete ngo mfubije ikibazo d'une façon brève kuri Kagame kuri Kagame n'indonke kubera ko wendi umuntu wacuruje umugi ikintu kimubeje kiriho yabyuka bavuga ati uyu munsi ndungu kangahe donc we n'indonke mu buzima bwe stratégie politique stratégique ntabwo ari byo donc Kagame n'indonke brièvement mfubije ku kibazo cyawe yanditse
mu kibazo uyu muvandimwe yari yababajije mu by'ukuri yavugaga ati aya mafaranga bazayakoma iposhe izo abo bimukira ntazanabageraho kandi koko birashoboka cyane birashoboka ko bishakira indonke kandi wa mugani n'abo bantu n'abazemera kuza ntibabone ibyo bari bemerewe dukurikije iby'amasezerano ateganya ariko Bernard hari n'ikindi hari ndasipira umuntu atabura gutekerezaho nuko deja biteye n'ubwoba kuko ayo masezerano wenda ajya gusinywa bwa mbere minisitiri ntewe w'Ubwongereza yari Boris Johnson wenda n'Umwongereza kavukire ubwo ntacyo bitwaye ariko ikintu gitangaje ubu ngubu nuko minisitiri w'intebe uriho Rishi Sunak umuntu ukomoka mu Buhindi bye bikomoka mu Buhindi mu by'ukuri nawe n'umwe mukira uyu nguyu Suela Braverman waduri Kigali ejo bundi ejo nako yari nejo yaragihari umubare bwo yatashye nawe n'umwimukira nawe akomoka mu Buhindi ariko ise ngira ngo yavukiye mu kirwa cya Maurice umubyeyi we w'umumama nyina umubyara n'umunyakenyakazi hanyuma rero ukaba umuntu yakwibaza impamvu abantu bashobora kujya mu murongo wo kurwanya bimukira kandi mu by'ukuri nabo aribo haraho nabonye nasomye kare bavuga ko mu by'ukuri bari abantu ari impamvu za politiki ku mpande zombi urabona mu Bwongereza uriya mu minisitiri Suela Braverman agiye i Kigali yatoranyije abanyamakuru hari ibinyamakuru yanze kujyana bya BBC za Independent za Mizo Mirror yanze kubijyana kubera yuko badashyigikiye ayo masezerano noneho areba abantu b'abakonservateri abanyamakuru b'abakonservateri nibo bajyanye i Kigali urumva icyo ni kimwe ariko n'ubundi kuko ashaka gutanga mesaje ku bantu kuri ere konservateri yabo Bwongereza mbese ni nk'ibintu byo gushaka amajwi ashakira ishyaka rye urumva icyo ni kimwe mu Rwanda rero naho umuntu yavuga ko harimo izo zindi mpamvu za politiki kuko wenda mu kanya turaza kuvuga ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo ibibazo pression bamaze iminsi bashyira kuri Paul Kagame ndavuga abanyamahanga nari yabishobora kwerekana yuko akavuga ati noneho reka twongere tubyutse amasezerano yabimukira kugira ngo wenda mu bantu barimo kwinjiraho pression abongereza boroheje nibyo ngibyo bishobora kujya muri dire wabivuga gutyo abayibeshye Bernard kuko hari impamvu n'izindi nyungu za politiki twari turimo tuvuga inyungu za ekonomike wenda nubwo zishobora kutazagera kuwo zigenewe ayo mafaranga bazitanga ayo mamiliyoni ariko se wavuga ko harimo n'izo nyungu za politiki navugaga ntabwo yaba ari mukuri Bernard uranyumva
nawe ndakumva oya inyungu abyo biragaragara ko inyungu za politiki nazo zirimo justement urebye ukuntu u Rwanda rwemereye Ubwongereza ariko afite ibihugu byinshi ngo byagiye byabonye ku Rwanda ari igihugu nyine abantu bose bagize turusho ngo na Danimarke yagiye gushaka kureba Kagame baramubwira ko nabo bashaka ikibanza aho ba deporta abantu babahungiraho. Me Denmark sinzi niba yarashubijwe, ariko urabona ko sinzi ibindi zana kubera ko poa ifite ntabwo ari nka poa Ubwongereza, apaske Ubwongereza buriya Kagame kwisupa amategeko bamuha yose kuyakira n'uko azi ko Ubwongereza kuri isi bihugu gikomeye, donc ubwo kiri muri bya bihugu bifite droit de veto muri Conseil de sécurité muri Nations Unies. Donc kugiha service nko kugira ngo nawe uzanyibuke n'ibintu bimerera n'ibimerera nabi, donc ubwo urumva ko kwemera n'ibyo bintu inyungu za politiki Kagame yaba afite yaba abifitemo nuko pression bamushyiraho yagabanya ku Bwongereza bwa cyangwa niyo haba pression bakaba bizeye ko hagize ikintu bashaka kumurega muri byagera nko muri Nations Unies wenda Ubwongereza bukabihagarika. Donc urumva ko inyungu za politiki zirimo ariko ubwo mu buryo bubabaje ku buryo ariko ntabwo ari ikintu gishya kuri twe. Urabona Kagame amarorerwa yakoze yose bakaba bamukingiye ikibaba kugeza uyu munsi n'izo serivisi nyine yagiye abakorera. Haske hari ibyo tuzi n'ibyo tutazi, donc ubwo inyungu afitemo ni ukugira ngo akomeze wenda cumi iminsi Abongereza bakomeze bamukigira ikibaba, donc ubwo iyo nyungu yo irimo ntabwo ari ibintu byo gushidikanyaho. Donc urumva ko hari abantu nyine bakomeje kumushyigikira mu mabi, nabo bakagira ati twagushyigikiye mu mabi noneho natwe akira amabi yacu. Ubwo nyine turi bari mu gatebo nyine urumva ko bivuvaguza mu rwondo rumwe nyine nta kundi nagusubiza nzeti.
Bon, urakoze cyane mbere Amerika. Ngira ngo tugaruke ku kabazo gatoya twavugagaho mu kanya ka gestion, kubera yuko azanye miliyari bambe miliyoni 150 z'amayero baravuga bati nayo gufasha bimukira, ariko nk'uko twabivugaga nta muntu n'umwe we uzi neza yuko ayo mafaranga azafasha bimukira. Kugira ngo muzi ibintu byinshi byagiye biba nka mu mushinga wigeze kuva muri diaspora witwaga ngo One Dollar Campaign, bubatse amazungu yo gushyiramo abana bacitse ku icumu ibintu nk'ibyo, ariko ntibayagiyemo ibintu nk'ibyo. Noneho iki kintu cya gestion berarna, iki kintu cya gestion ni ukuva ku Bwongereza butakizi, cyangwa ni nk'uko babivugaga ni ibintu bya ruswa gusa, nabo barabizi yuko izo mpunzi zitazagira icyo zigeraho, ntabwo zizafashwa mu buryo bukurikije amasezerano, ahubwo amafaranga ashobora kuzigira mu bindi. Icyo ngira ngo nicyo mwasura inyaga mu kanya, sinzi niba mbivuze uko wari wabisobanuye.
Afite ubwo iyo vorenge ntabwo nayivuzeho byo birashoboka bitewe n'amasezerano kwa kundi niba bazamuterera abantu nyuma yaho Abongereza ubwo ngiye vore nari navuzeho nuko abo bantu Ubwongereza bwaba bubateganyiriza indi mirimo mu byerekeye terorisme cyangwa ibindi bintu, cyangwa ari ugushaka kwa kundi kubipakura kubidebarasa, bwo urumva ko Kagame aya amafaranga ntabwo azahezita kuyirira, noneho bakandagara noneho bakongera gushaka indi nzira banyuramo. Nabyo birashoboka kubera ko ubusambo buri mu Rwanda ntabwo bazatinya kurya ariya amafaranga bari abantu bakareka bakongera bakandagara ku isi. Ibyo birashoboka rwose kubera ko amafaranga Kagame yari ye y'abantu, none se abaturage b'Abanyarwanda yamuye amafaranga ngo niyo mishinga wa mugani yagiye ipfa mu Buraya amafaranga iriya regime niko hari imishinga myinshi yagiye ikorwa mu Rwanda abantu bagiye bafite entusiasme nuna amafaranga akabura pe akarigita baza no kuyabaza akababwira ati tuzagusongora amaguru. Ubwo ari amafaranga ashobora kuyarya, ariko aha njyewe mfite idute ese Kagame ayo mafaranga niba hari itegeko Abongereza bamuhaye aba bantu za ayo mafaranga yariye bwo simbizi bwo hafi hari yamba kude iki niba Abongereza eske bamushyiraho igitsure ntarya ayo mafaranga, ariko ikintu kuri icyo kibazo cyo precisoma byo ni ibintu bishoboka niba bongereza abantu ko batanabitayeho bari abantu bashobora kugera mu Rwanda urwanda rukyayirira noneho abantu bakongera bafite bwo bakongera bagafata y'ubuhunzi bakongera bagashaka ibyo basubira mu Burayi rero byo birashoboka ntuko byo birashoboka
bon urakoze cyane reka wenda tujye ku kaspeka nyuma kuri iki kibazo mbere yuko tujya ku yindi ngingo nuko u Rwanda rurimo kwakira bimukira baturutse ahandi baturutse muri za Eritrea baturutse muri za Sudani bazaturuka mu bihugu byo muri Aziya ariko u Rwanda kugeza ubu ngubu mu isi nzima ruri mu bihugu bifite impunzi nyinshi hanze noneho nahoze numva minisitiri rero Vincent Biruta muri icyo kiganiro yajyanye n'abanyamakuru avuga ati twebwe inyungu ya mbere tuzabona muri aya masezerano ni uko tugira natwe uruhare mu gukemura ikibazo cy'abimukira ndetse lo migration kwa noneho iyo byumvise ntibura kwibaza uti se minisitiri Vincent Biruta ajya gukemura ikibazo cy'ubuhunzi ku isi ahereye kubimukira berekeza mu Bwongereza yibagiwe yuko abanyarwanda benshi bari hanze y'igihugu kandi ko buri munsi uko bukeye uko bwije abanyarwanda basohoka mu gihugu batagiye gutembera ahubwo bahunze ndetse ko hari n'abandi bantu benshi bari mu gihugu badafite uburyo bwo guhunga kuko burya nabyo ntabwo biba byoroshye ariko babitekereza umuntu wese abashaka kwigira hanze wenda n'utagenda ngo yitwe impunzi ariko akavuga ati uwampa gatoya ngahumeka nkigira mu kindi gihugu noneho ukumva umuntu wo ku rwego nk'urwa Vincent Biruta arimo kuvuga yuko ngo bagiye gufasha isi gukemura ikibazo cy'ubuhunzi kandi yibagize ko ikibazo cy'ubuhunzi mu Rwanda ari akarande kandi ubundi ikibazo cy'ubuhunzi mu by'ukuri gikemurwa n'ibibazo bya politiki donc ubwo ngubwo twajya wenda mu bintu byinshi ariko sinzi niba wumva icyo nshaka kuvuga Berarume ibintu Vincent Biruta yavuze numvise bintangaje kuvuga ngo bagiye kugira uruhare mu gukemura ikibazo cy'ubuhunzi cy'ubwimukira ku isi kandi azi yuko mu Rwanda ahubwo ari twebwe cyugarije kurenza abandi urabona iyi ariyo nzira ikwiye kugira ngo icyo kibazo gikemuke burundu no seroma ku isi meza nko mu gihugu cyacu
bo yewe kuri icyo kibazo umbajije buriya Biruta uramurenganya parce que sinzi niba afite libre niba afite liberté yo gutanga ibitekerezo bye parce que uriya Biruta dafite ni karubu ubwo bamuha amabwiriza kugira ngo bamubwira afite bamubwira ibyo agomba kuvuga kuhiro abwo we ibyo yavuze niko bamutegetse kuvuga nuno tugiye ofo ikibazo u Rwanda rurakemura ikibazo cy'impunzi guteye nacyo ubwabyo impunzi ibaze hari impunzi z'abanyarwanda hari abahungu bukeneye hari abahungu umutekano muke impunzi z'u Rwanda ziza zo nyinshi cyane ubwo ibaze ukuntu u Rwanda rugiye gukemura kiriya kibazo cy'abantu bavuye mu Bwongereza n'impunzi bafite mu gihugu gukemura ikibazo cyarabananiye hari impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda hari impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda ubwo tubwigeretse kuri izo mpunzi z'abanyarwanda ziri hanze ibibazo by'impunzi u Rwanda rufite ntabwo sinzi niba rwanaragerageje kubikemura sinzi niba hari n'ubushake bafite bwo gukemura icyo kibazo biriya ni ibintu nyine politike y'u Rwanda muzi ko ishingiye ku kinyoma ntabwo wavuga ko ibintu Biruta avuze wabiha agaciro urumva ko nyine ni ibinyoma ni ibintu basanzwe bavuga ngo Kivu ni y'u Rwanda politike yabo ni ibinyoma ntabwo niba abantu sinzi ukuntu ushobora kubakarifiya kubera ko ni abantu babesha kandi bakaba bazi ko babesha n'abantu babwira bakaba bazi ko babesha ariko ukumva ko ibintu bakomeza kubivuga nta soni ibaze ko ari abantu bemera ko reka ati M23 ntabwo ari twe tubishyigikira ariko bavuga ati muze museze musinye SSRFL na M23 abakaza ngo ibintu bakora nta sense bifite ibi nta kuri kuba kurimo do kubira bintu ntarubwo abyitiki na mitwa abudini pe urumva ko nyine ni ibinyoma ntabwo ibintu birutayavuze wabiha agaciro kubera ko ikibazo cy'impunzi u Rwanda nta bushobozi nta n'ubushake nta rushake daye bwo kuvuga ko hari imbaraga bafite hari imbaraga bashyira mu kibazo cyo guca impunzi parce que akenshi ni nabo ahubwo baziheza hanze n'abakongomani bari muri ko bashaka gutaha bakababuza urumva ko ahubwo u Rwanda nirwo rusa nkaho afite rukomeza nirwo ruhagava cya kibazo cy'impunzi donc gukemura ikibazo ariwo ugitera kugiha sanse ngewe sindi kubona aho twahera ne ibintu kibyavuga urumva ko ari wa mukino wabo kubesha byabaye ubwo ibintu bavuga nta nubwo niba biruta ashobora kwicara noneho ngo agende asubire yongere yirebe yumve ibyo yavuze biragoye kugira ngo umuntu agurishe soname kwa ruriya rugero afite kandi mutaba mu gitanda duhitiri ubwo ari umuntu wajijutse warebye wiyi bintu akagira experience mu buzima kugira ngo noneho yigire ikintu cy'igishushungwa yigire vuvuzera byo birababaje naho kubiha agaciro nta gaciro bifite tunabirebye unahereye kuri ibyo bibazo by'abantu b'abanyarwanda b'ubwabo bahunze batanifuza kongera kubona mwa kiriya gihugu niho kubwo urumva ko gukemura ikibazo nta n'ubushake babifitiye no kugobe kubesha abantu ubwo nuko na gusubiza nseti
shaka radiyo iteme wumve radiyo iteme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda cherchez radio iteme écoutez la radio iteme c'est notre radio c'est votre radio la radio iteme c'est le centre et la source le moteur la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais
koze ku buhanga bw'ibyuma ubwo rero berarume turangize iyo ngingo ya mbere yavugaga ku kibazo cy'abimukira ari amasezerano u Rwanda rwasinyanye na n'igihugu cy'Ubwongereza ngira ngo ibitekerezo byawe turabyumvise kandi numvise bisobanutse tugiye rero ku ngingo ya kabiri ari nayo uri busoze ikiganiro ni ingingo irebana n'umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho inyeshyamba za M23 zikomeje guhangana n'abasirikare ba FARDC ngira ngo warabikurikiye beranwenzi ukurikira wenda kundenza hariya kubera ko ufite wenda wajishe n'ibisabo ubundi amasezerano ya Rwanda yavugaga yuko M23 igomba kurekura ibirindiro byayo ku itariki 17 z'uko kwezi ntabwo byabaye ariko igitangaje nshaka kukubazaho ni ukubera iki twabonye ntari uretse Angola yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo zayo muri RDC mu burasirazuba kubera iki amahanga cyane cyane uhereye no ku bihugu byo mu karere nta reaction byagize bivuge biti kubera ko mwanze kubahiriza amasezerano mubasuzuguye ibyo twumvikanyeho tugiye gufata ibyemezo iki kintu kimirwano kandi imirwano bise ko ikomeze nabonye barimo kurwana byakomeye ahantu henshi mu duce twinshi ndetse na ADF na RU umuntu ashobora gukeka yuko nayo ikoreshwa n'u Rwanda parallel ngo nabyo uraza kugira icyo ubivugaho ariko umbwire cyane cyane impamvu bihugu byo mu karere bidafata ibyemezo bihamye kugira ngo M23 yubahirize amasezerano yashyizeho umukono.
Ikira kibazo cya M23 buriya sinzi niba twebwe hubwo uko tukivuga ariko giteye. Batwe bajya M23 ni abana b'u Rwanda, uretse ko Kagame nyine Kagame urumva ko abantu bose yabagize amatungo, ni abana b'u Rwanda yigishije igisirikari akababohereza kurwana aho bamutumye hose. Paske iriya ntambara n'ubwo aba bantu akenshi kintu abantu b'abakongomani bashyira mu majwi u Rwanda. U Rwanda ikibazo n'ubucucu bw'abayobozi b'Abanyarwanda kwemera kugaragara bakajya ku muhanda ngo bakemera gutanga imipaka yabo ngo abantu batere ikindi gihugu. Naho iya mirwano ya M23 hari abantu basahura Kongo aribo babohereza nibo babohereza muri iya mirwano kugira ngo bihagarare. Nuko akenshi ni nacyo kintu bashyira imbere, nuko abasirikari b'abakongomani bazagira imbaraga bagahagara ku mupaka wabo, ntihagire umuntu utinyuka kwinjira mu gihugu cyabo agiye kwibaza habu agiye kwiba ibiriyo byose. Naho bari abasirikari ba M23 nihimbwa bashumiriza ngo mugende mukore ibi, ariko gahunda urumva ko ni abantu u Rwanda rwohereza baba bamuhembye nawe bamwe akabahemba, ariko nabo sinzi niba iriya ntambara bayisobanukiwe. Justification ashaka gutanga ngo ni ukurengera urumva ko ibyo byose afite nta n'uko ibivuga kubera ko byabuze ifatizo, ngo ni ugushaka kurengera abanyarwandofone, ngo ni ugushaka ibyo byose byabuze urumva nta justification bikibona, ari no gushaka kugaruza uturere tw'u Rwanda. Ibyo bintu ntaho bikivugwa kubera ko ibyo bintu byabuze aho bifatira. Imirwano irakomeje kubera ko gahunda ni uguteza umutekano mwa kariya gace kugira ngo bashobore kwisahurira. Nta ibaze kariya karere kamaze afete kugeza igihe u Rwanda rwagatereye, urebye kariya karere n'umutungo urimo doko batemberaga akaduvayo, ariko kwa kundi bavuga ko bafite ngo unarebye mu bintu bita la teori y'ikawo, burya ari kawo ntabwo aba ari kawo pour tout le monde. C'est-à-dire ko iya kawo batera nuko bo bafite iki ni ibintu bakora ku bushake kugira ngo bakomeze kwiba ibihari, kubera ko niba leta itagera ntabwo bazabahagarika. Ibyo bazafata nta misoro bazatanga, ibyo bazafata bazabyishyura amafaranga makeya kubera ko abantu bazaba babigiye tutira menevre ntibabahembe. Nuko niyo babahenge babahemba utuntu tw'uduceke kubera ko wumva ko ni abantu deja bahora ku mudugararo, ntabwo bashobora gukora mu mirima yabo. Nuko ngo baragenda bagatera udugo uhereye kuri za CNDP baraza bakabazanaho ibintu by'imirwano noneho bakaba agahenge, ariko bakababwira ati umva rero la serisi ni mucukure za koruta, ariko bagacukura za koruta babahemba ubusa. Unibutse hari uriya mudepite bafunze ejo bundi ahantu yari afite za mine, nuko ubwo yageranda agira abantu mutu ekipi bagenda bacukura, harimo bamwe nzi mwanga tuyashobora bashobora gucukura za koruta akaza akazitwara akamara ngo imyaka itatu atabishyuye. Ni ibintu by'ubusahuzi byo ku rwego rwo hejuru biri mu kariya karere, kandi ntugire ngo na biriya afete ubwo gahunda, uretse ko na gahunda ihari nubwo wenda barwana bakaza bakabasubizayo, ariko ni ibintu byigwa, ni ibintu birimo, ntabwo ari ibintu bipfa gukorwa ohazari. Biriya bintu u Rwanda rwohereza abantu bagatera harimo vore nyinshi, harimo ibintu gahunda, harimo gahunda nyinshi. Swat ushobora kubona ejo ubundi noneho imirwano ihagaze bakongera bagasubirayo, ariko ntabwo bizaba birangiye. Iriya ntambara ntabwo ishobora kurangira mu gihe abakongomani bataragira imbaraga zo kuba uriya mpaka kugira ngo bawugire umutamenu ubwo nibintu ubu barimo kwiga wamugani kuba bagifite umupresida ufite ubushake bwo gukemura kwatiya kibazo kubera ko gahunda yabo nuko kariya karere gakomeza kugira insecurity gakomeza kuba muri kao none niyo kao yo iba permeta ufata ibyo bishakiye ku mafaranga makeya cyangwa batanishuye ampite ubwo kiriya kibazo c'est pirement économique kandi umuntu wa mbere ubyumukiramo si Kagame wiya nubwo Kagame ariyo bashyira mu majwi ariko le premier bénéficiaire wa biriya bintu si Kagame Kagame kubera ubututu bwe we barabya ati teze insécurité wowe uzakura mbibi wagafa kuhuruduka aho kubera ko bamubwiye ngo hari hari faranga ariko uva ko umuntu w'umupolitisiye udatekereza ngo abaturage ibintu ndi gukora abaturage b'abanyarwanda bazabana Kagame buriya n'uwamuha iminsi Kagame uko bizagenda kose Kagame uhenda tunamuhe iminsi ngo ni Silas wa Santa anabayeho yagenda ku myaka 90 nuko usayo large ikibazo ari gutera cyo ntabwo kizaba cyararangiye ibyo bintu arabitekereza kuba umuntu w'umupolitisi ugomba gukora strategi y'igihugu ntabwo biriya bintu ntabwo byo kubyemera ariko kubera l'avidité byari byo gukunda iraha byari byo gukunda amafaranga waremera kutuje muri Kongo bagasahura bakamusigira utuvungukira urumva ko biriya bintu abantu les architectes les vrais stratèges bakira kibazo ntabwo ari Kagame kubera ko Kagame wiyishije imbere kubera ko akunda no kumva ko kuvugwa ariko si Kagame uteza ibya ntambara ntabwo ari Kagame ni nayo mpamvu iriya ntambara yananiranye niyo mpamvu yananiranye parce que gukora intambara ifo de financement gukora intambara hagomba amacenga menshi Kagame atashobora ntabwo ni Kagame bya bintu ubikora urahereye urabona nk'abari abasirikari ba EAC bagiyeyo bari abasirikari ba EAC nubwo bavuga ngo urumva ko wamugani n'abakongomani ariko abo mwumva se sont les communicateurs iteka bo babizana mu moko oro kiriya kibazo kubizana mu bwoko n'ukuyoba kiriya kibazo c'est un problème beaucoup plus grave none bakavuga ngo EAC ngo nago bahuza ubwoko na Kagame pas du tout bari abantu bari mu bucuruzi bari abantu bahawe amabwiriza n'abantu bo hejuru ku buryo barababwira ati mugende mucenge mucya mucenge k'ubu buryo ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko ngo bahuje ubwoko na Kagame n'abantu bafite amabwiriza bakura quelque part ayo mabwiriza rero ayo babahaye ni ugukomeza guteza umutekano muke guteza rekawo mwaka ariya karere nta kintu unakurikiye mebere restance de bedement uriya mu perezida wo muri Tanzania nawe yiyemereye ko batazajyana ingabo byigeze kuba baragenda barwana n'u Rwanda ariko icyo gihe probleme yayindi bo baremera ko M23 badashobora kugenda ngo bayirwanye bati hubwo M23 niganire na leta kuganira na leta bwo kugumva ko M23 hari hari desakoro bo bagenda bashyira imbere nuko ni ukubwira leta ya Congo izo akor zemere uzisomye urumva ko kariya karere se kaba kabaye inkoloni ikibazo kirakomeye ntabwo intambara nubwo wenda ubu barimo kurwara abakongomani ubu ntabwo barashobora kubasubiza inyuma niyo babasubiza inyuma bazongera bagaruke kuzageza igihe bazagira imbaraga zo kuba gukora ikintu cy'umutamenu wa kuriya mupaka uko bizagenda ikizabibashoboza si nk'izi ni ukubitega amaso naho ziriya ntambara ifo pakuzirebera ko ari uwana ngo ni Kagame ubomba retorse ngo ndatera u Rwanda paditu Kagame c'est un chef de peloton bohereza muri Congo kubera ko nawe ubwe uwambaza atari kiriya ntambara ukora niyiki ntabwo yagisobanurira kwa yatangiye avuga ati no ati tugomba kujya kurengera bene wacu bari baba muri Congo birananirana ati kada ati hari genocide muri Congo ugomba kujya kuyagarika birananirana ati noneho batutwariye uturere urumva ko na Kagame ubwe usobanurira ntambara ntabyo ashoboye parce que tous les enjeux ntabwo ari we uzimetrize donc ubwo icyo kibazo kiriya ntambara twazakivugaho mais ukomeza kukitirira Kagame donc on fait fausse route nuko naba ngusubije Kagame nuko naba ngusubije bwana Aniceti bwo urumva ko navuga Kagame désolé mais ubwo nuko naba ngusubije Aniceti.
Okay, urakoze. Hari ikibazo nabajije mu kiganiro cy'ubushize nabajije Valentin Kayezu afite uko yakinshubije ndara namukurikiye. Twari tumaze kumenya yuko Angola yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikare bayo mu burasirazuba bwa Congo muri iki cyumweru Zaire numvise ko babijyanye no mu ntego ishinga amategeko yabo ikabyemeza ibintu bitaba mu Rwanda. Mu Rwanda twebwe dupfa kohereza ingabo gusa bifashwe ari perezida uri kufasha icyemezo gusa ahandi bo babijyanye mu ntego ishinga amategeko. Ariko ikibazo nabazaga Valentin icyo gihe naramubajije ntese ko mbihereye ko wari urimo kuvuga ko ingabo za EAC zimaze igihe hariya muri Congo mu burasirazuba bwa Congo ariko ntihagire igihinduka. None naramubazaga nti izo ngabo za Angola zo zije zizanye iki gishya ibyananiye iz'ibindi bihugu zo zizabishoboza iki. Waramukurikiye ariko nagira ngo nawe numve pwenzovi yawe kuri icyo kibazo. Niba Angola ifite umwihariko udasanzwe cyangwa se niba nayo ije nk'abandi bose nk'uko babivugaga bakoreshwa wenda n'abamatse bihugu.
Icyo Angola yaba iri muri Angola afite hari amacenga mwariya ntambara harimo amacenga menshi kandi umenye ko buriya abaperezida bo muri Afurika benshi barwana kuri Sylvia paske n'uriya muperezida wa Angola abanyamerika bamukanze ati cyangwa bakanamuha misiyo bakavuga ati wowe ugende ukore misiyo bamuha byose ntabwo nyirizi ariko akagambani kari mwakiriya gihugu kumva ko Angola ifite ikintu gisha izanye mu kuzabireba kuri resulta mu kureba kuri resulta paske ikintu justement erera abanyafurika bose bakora ntago bafata ikibazo ngo bakianalize en profondeur ahubwo ni habyawe byo mu Rwanda ugahura n'umuntu ati uri afite amazuru manini uri afite amazuru maremare donc par conséquent uyateye uku donc andari bari gukora ngo parce que ngo les angolais c'est des bantu ngo bo bashobora kuza kudukiza mais il se trompe na angola ishobora kuza na yinde gukina umukino wa EAC parce que ababwiriza bahaye EAC bashobora kuya Angola bakavuga ati wambwari ko bari abantu bari gusakuza ngo se politike ngo se incombante nirotike ere bantu noneho pour le calmer ikaba rimwe mujyayo urumva ko ça reste toujours incertain ça reste toujours incertain parce que kubigiye bahagereye se qu'est-ce qui haba ambwira quelle avance ya hubizo ngabo za Angola zigerayo nta kintu ndumva zakoze. C'est le même jeu. Ntabwo c'est le même jeu. Ntabwo amategeko ababwiriza babahaye barasikari bahangora ntawe uyazi mais n'ukubitega amaso kugeza igihe wambwani n'ukubitega amaso umuntu akazareba ko kuri resulta yabyo parce que les campus c'est d'ailleurs n'igihe babasirikari ba Zimbabwe baje baka kabiri ahamagaye donc ubwo ndumba ni mu za 98 à cette époque uziko haja wasirikari ba Zimbabwe n'aba Namibia bagasubiza aba Uganda na Kagame bakabasubiza inyuma byarangiye aribo bagambaniye Kagame byarangiye aribo bagambaniye Kabila burya Kabila kumwica Kinshasa ngo yaririnzwe n'abasirikari ba Zimbabwe kandi ngo mu kumwica burya ngo baramurashe abazimbabwe baraza baramufata ntibavuga ko yapfuye bavuga ko bagiye kumuvuza urumva ko cya gihugu cyaragambaniwe ntibizere Angola kubera ko fata hari abantu bagira une mémoire très courte parce que Kabila yiswe bari abasirikari bahari urumva ko umugambi ikintu babatumye n'abadiya ntabwo wabyizera parce que umutungo uri hariya muri Congo urarikiwe n'ibisiga byinshi ntugire ngo n'abari abaperezida ba Afurika bamubwira ati operasiyo nirangira izafata miliyari ipeve tretante ku buryo kiriya kibazo ifopa gupfa kucyakira uko kije me ni ukukianaliza umuntu akanategereza pas kugumva aho bikorerwa twe ntabwo tuba tuwanyi kugira ngo tutazagira kugira ngo on sera étonné naho kugira ngo ukumva ko Angola ari igihugu kija Congo nabwo on se trompe Congo bana akora zira za akora za nsanzi ngo nibari za implicate ibyo bintu byinshi byabaye kera nta nubwo nakurikiye neza a l'époque ariko kugira ngo baze kwempoza uriya president amaze 18 ans noneho akaba ari we piage bakayigira institutionalize icyo gihe abantu babiteye ababikoze Zimbabwe harimo daire ndumva na Angola na Namibia igisha bazanye se kwa ahubwo ko uriya mu perezida bafite ni wa bantu ire nationaliste akaba ababangamiye uko ni abamushyigikiye ntabwo mbazi kuba nakiriho me muzi ko ibi byampata ibihugu un président nationaliste kuva muri za 1960 ntiyateraga kabisa ntabwo yamaraga nk'igihe uhereye kuri bariya ba Lumumba ukazana basubankuma basankara kandi bana ba eliminaga ari akagamba reka bariya bose uriya nawe ubwo wenda bamwe bamurege ibintu ariko ngo ashobora kuba afite itegeko n'amabanga ariko ibintu arimo gukora parce que ku bwa Kabila nta na rimwe yari yarigeze agira intwaro noneho ngo bahagara imbere y'u Rwanda barwane iteka nta basirikare b'u ba Congo ntibarwanaga ariko ubu barimo kurwana beruye isibati nubwo bafite intege nke ubu barimo kurwana ubari abantu basahura Congo c'est un gros problème kandi murabizi leur méthode ce sont des éliminations physiques donc groupe ko uya mupi angolije gukora iki sa tubitega maso turebe naho bya bintu uhunga bakongomani nuko nge ntaravugana nabo uretse ko natwe c'est la même chose baraje baradufuka ngo mwebwe muramoka ya muramoko ni mu Rwanda abandi barimo kwisahurira. Et on continue dans le même jeu. Bon, Simbi, on va dire qu'il faut que tu dises que tu as fait objectivement, tu as fait objectivement, comme il y a Mubu Sambo, quand tu as fait Angola, tu as fait un gamba de Congo, il ne va pas hésiter. Bien, si vous avez donc, quiz la quoi que vous moi, je ne suis pas vraiment, quiz dire, ou, 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 ils ont décidé, ils ont aidé le Congo, ou, 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 je reste dubitatif. Donc, ou, 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 ou,
bon, ou, 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 Emmanuel Macron ari Kinshasa ikintu cyatunguye abantu nuko hari umunyamakuru wamubajije amubwira ngo akonda n'u Rwanda ku buryo bweruye ubusabe yuko bwareka gukomeza kwataka igihugu cya Congo. Macron yatinye kubivuga, yatingiye rwose kuvuga ko u Rwanda rufite uruhare muri kiriya kibazo. Ariko iyo ugiye iyo urebye nk'Abanyamerika ubu ngubu kireroma barerura baravuga bati Anthony Blinken we yavugiye n'i Kigali, ariko hari n'itangazo rerutse dayo basaba ko u Rwanda rwarekeraho gutera inkunga M23. None bari abantu k'Abanyamerika kamwe nabo mubo uvuga wenda batuma bari abantu bakuru bwo mu karere nabo barimo buriya ubona nk'iyo Anthony Blinken avuze cyangwa se abandi bayobozi ku rwego rukuru rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubona se ntago baba ari sincere Berarumena buriya wumva bataba bavuga bakomeje. Wenda Macron we yatinye kubivuga, ariko Abanyamerika bo barerura n'Abongereza dayera bagiye gusinya na Leta y'u Rwanda ari amasezerano y'abimukira, n'Abongereza n'ubundi bareruye baravuga bati rifo ku Rwanda rwarekeraho gushyigikira umutwa we mu Venezuela.
Bon, yewe icyo kibazo kugisubiza bwo donc n'ukumenya ukuntu biriya bihugu byo surtout biriya bihugu les anglo-saxons uburyo bifonctionne. Parce que, il y a des politiciens, le pouvoir va se tenir chez eux. On a les liés avant de se dire que ce ne sont pas des politiques, ce sont des hommes d'affaires. Avant de se dire que ce sont des hommes d'affaires, va se tenir chez eux. Parce que les hommes d'affaires anglo-saxons, n'avant de se dire que les fous, les gars, ils ne sont jamais satisfaits. Donc,
mugihe bazaba bagishobora gufata ibintu bya ibintu mugani w'abarundi mugihe bazaba bagifite ubushobozi byo gufata ibintu bya gusa ibintu by'ubusa bazakomeza me kumva abayobozi ni politiciens b'abanyamerika bamagana Kagame ibyo nta gaciro nabiha mugihe les hommes qui sont influents bakimushyigikiye parce que nibagera muri congrès kubera ko c'est même les hommes d'affaires muri kongere baba bafite abantu babo bazagera muri kongere bashake gutora nk'itegeko ryo kwimakagamo amafaranga itegeko rero ngo byanagibaye kenshi parce que uzi ko hari ya beaucoup de démocrates barwanyije Kagame kuva kera bagakora amategeko bakandika za rekomanda so byagera muri kongere ugumva ko abakongresiste muri Amerika benshi iso dans des groupes de influence donc ubwo akenshi les campagnes électorales zabo d'abord no kugira ngo bagere muri congrès babaga barashyigikiwe na certain groupe yo bari muri congrès bagomba kurwana kuri yeteneza abantu babazanya ku buryo amategeko ese ushobora kumbwira ukuntu muri ONU abahakaza abatekinisiye ba ONU bakagera haribunagana ati aha twabonye abasirikari ba Uganda ahantu twabonye abasirikari b'u Rwanda ONU yigeze ikondana u Rwanda cyangwa ngo ikondane Uganda c'est le même jeu abapoliticiens bavuga bo bashobora kubivuga pe nk'ukuntu abadepite bahoraga bamaga ati dore Kagame yishe abantu Kagame yakoze ibi ati dere n'indege ya Habyarimana ni Kagame wihanuye ninde wigeze noneho hari itegeko wigeze wumva ngo urahigira mukundana parce que ces groupes d'influence zikimushyigikiye mu gihe z'ubwazo zitavuga tumva rero on va changer de pion Kagame ati nazabo abongereza les politiciens ils vont parler mais les groupes financiers zifite ubushobozi kurusha bariya abapoliticiens kubera ko kenshi na bariya abapoliticiens ce sont ces mêmes groupes ziba zarabhaye ubutegetsi muri dans leur propre pays donc kumva bavuga nta kintu bivuze hubwo ça veut rien dire rwose kubera ko baravuga ariko mu bikorwa ugasanga ntagihinduka na gito ruze ujye bakundana Kagame ejo bundi tubona Kagame yagiye mu Bwongereza ntubone se il est partout ibaze Kagame mapigiri poste baravuga Kagame mu handuralinde Kagame ubona il est inquiété parce que c'est un pion ya groupe aracyabakurira no kuba bakundana bwo ni amagambo ibikorwa byabo ntabwo bigaragara parce que ils ont les mêmes wenda ubwabo bafite ubushobozi bahagarika Kagame mais ils ont pas fait ils ont mbaraga ntazo bafite parce que Macron urumva ko Macron ubwo gafite ubwo wamugani ubwo uzi ukuntu yagiyeho kandi ubwo na Macron ubwo ushobora kuva ubwo ni ibintu orikone Macron ukuntu yagiye ku butegetsi ukuntu yaje kuvumbuka ubwo urumva ko n'imbaraga ze cyangwa se de gros n'abantu bamuteretse hariya donc gukundana u Rwanda parce que we na Kagame bakorera le même patron donc kuza gukundana Kagame nuko aragira ngo si je rentre au bureau barankubita iki il peut pas et akundana Kagame gute parce que il travaille pour le même patron donc rero fait gutega kwitega ko bari abantu amagambo yabo ni amagambo naho mu gihe les patrons ba Kagame bataramurikura kandi buriya ni nabyo tuvuga kumurekura parce que uzanarebe urebye surtout nk'umuntu w'umunyafurika ibi binyamakuru by'inaha ukubona biri kumukoza mu majwi uwo muntu uzamuhebe parce que ils ont des chouchous parce que umuntu un africain faible nka Kagame kuri bo c'est une aubaine parce que ku buryo kugira ngo banamurekure wenda ngo na Kagame je sais pas s'il a la capacité de comprendre ça Kagame bazamusindagiza kugeza yapfuye urebye n'uri ya Museveni urabona Museveni imyaka amaze ku butegetsi uziko bavuga ko c'est un président modéré en Afrique donc ibyo bintu ifo ko tujya tubyanaliza ku buryo bwiza buriya Kagame kubigihe ibyo bamubwira gukora bambwira ati genda wice bene wanya akagenda akabarimbagura Kagame bira bintu barabimukundira parce que urumva ko bari abantu bashaka ko Afrika ihora mwabira bakeneye ko umunyafurika atazamuka kugira ngo bazashobore gukomeza gufata ibye Kagame akaba yarabi ari ubibakurira urumva ko kumuhindura bishoboka ntabwo bazamuhindura kereka ubwo twebwe tugize tugafunguka mu mutwe bari abantu bose tukabirukankana naho amagambo ya bari abantu nta n'agaciro afite dayeri nta n'agaciro paske kereka wenda ari amabwiriza babahaye nabo bakavuga ati none debarase aturiya muntu mudukure mushire wuyu me ari amagambo bavuga urabona ko baravuga ariko darefe nta gihinduka voilà
bon urakoze cyane Berarume ngira ngo wenda turabyumvise ibisobanuro byawe duhaye ngo waba atumvikana nawe yazadushaka tukamuha ijambo nawe akagira icyo bivugaho rero ndumva tugiye gusoza Berarume twari dufite izi ngingo ebyiri ingingo yerekeranye n'uruzinduko guriya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bw'Ubwongereza agiriye i Kigali birebana n'amasezerano y'abimukira abongereza bashaka kohereza mu Rwanda twari dufite n'ingingo yerekeranye n'ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo kandi ubusobanuro waduhaye ibisobanuro nako waduhaye kuri njyewe nanyuzwe kandi ndabigushimiye cyane uramutse rero hari icyundi washaka kongeraho kuri izo ngingo zombi cyangwa se ubundi butumwa washaka kugeza ku Banyarwanda badukurikiye Berarume wafata akanya ijambo ni ryawe
bo yewe ubutumwa hari ubutumwa ngiye nshobora guha Abanyarwanda wamugani ibi biganiro dukunda kuza kubiganiriza abantu ariko kubyumva kubivuga gusa ntabwo bihagije nyamuneka nimuve mu myobo abantu b'Abanyarwanda rituve mu myobo kubera ko ikibazo dufite nta wundi muntu uzagikemura mu gihe bazabona tukiri mu myobo ibyo na koni Afurika yose ubwoba kutashishoza mu buryo bwo gutekereza ibibazo dogo ibibazo byinshi twebwe tubizana muri tribalisme kandi urumva ko bo banatubonye amatwi nuko umunyafurika baraza ahubwira ati yewe atura muntu ati ntimuhuje ubwoko arakwanga wowe ugahita umusimbukira utibaza bari abantu barashaka iki nuko mwabiriya ibibazo byose ubwo urumva ko twebwe bari abantu ba kariya karere tuzabikemura kandi kubikemura ni ugufungura daboro mu mutwe tukumva ibyo ari byo nka buriya ngiye mbahaye urugero hariya mu Rwanda ubwo abantu bajijutse bakavuga bakajijuka bagatekereza atari ko ikintu badushoboje hariya macakubiri atubamo abatutsi n'abahutu tugize uburyo twumvikana kwa kiriya kibazo abantu batuyoboye tukabirukankana kugira ngo Abanyamerika bazana za FSB ngo aba arizo zibasubizaho ibyo bintu tubishatse twabikemura ariko icya mbere ni uko mu mitwe yacu duhinduka tukumva ikibazo tukacyumva mu mizi aho gukomeza gusivura ibyo Kiliziya Gatolika yigishije iyi mijinya dufite tukumva ikibazo ubwacu kugiteye ikibazo biriya bintu baje bakadukina amaradiyo akongeza Kagame amaradiyo akaza ati dore abicanyi dore abantu beza mu mitwe imitwe igata umurongo ni ugusubiza n'ukongera tukicara tugasubiza umutima hasi tugatekereza tukicara tugatekereza kwa kiriya kibazo ku buryo twakwirukana bariya abantu kariya gatsiko k'abantu bafite ubutegetsi mu Rwanda abaturage b'u Rwanda bafite gushishoza noneho ibintu by'amacakubiri bakabireka bakakarwanya bagakuraho ubwoba bw'abantu n'urwango abantu bibitsemo bagomba kubishyira hasi nuko nibwo butumwa naha Abanyarwanda kubera ko ubundi cya gihugu
kira hande pa nubu koloni nubwo Kagame ari certain colon umwirabura ariko uri amuntu certain colon nabantu bamuteretse hariya bavuye hanze mu buraya abakoloni kera bavuga mu buraya abandi na abakoloni bavuye henshi ariko na uya n'umukoloni abirabura byageza ku bukoloni barabwanga impamvu bemera ubukoloni bwa bene wabo sinyumva buriya n'ubukoloni abantu bagomba kubufata uko ko ari ubukoloni bakaburwanya ariko bagomba kuva mu bintu bama imitego babateze y'amacakubiri kubera ko ubundi nibo babayeho nabi agatsiko nubwo bavuga ngo kana agatsiko k'abatutsi ni bangahe ngewe wenda nta na statistike mfite ngo ndebe ukuntu bashobora kuzirika daere n'ubwoko bw'abatutsi bakomeza kuzirika muri urwo rwango paswe sinzi umuntu bakomeza kuvuga ngo ubutegetsi bwakanda abayeho nabi nukuva muri ibyo bitekerezo ubwa mbere bari abantu twabakuraho ubwo nubwo butumwa nashaka guha abanyarwanda urakoze
bo urakoze cyane Berame none wabonera n'akanya ko gusoza kuko ikiganiro kiri kugana ku musozo nyine
bo yewe ugusoza ubwo nagushimira ko wambwiye ngo tukomeze kuganira kuri ibi bintu ubwo nkaba nagushimiye wa mugani kugira ngo ukwantumiye ngo ufate ngo ngufashe muri iki kiganiro nkaba nshimira n'abantu bagikurikiye ariko bazagikurikire nabo batekereze ubwo baze batange umusanzu baze batange ibitekerezo byabo banatekereze tese ibi bintu twazabyikuramo gute ubwo nuko nasoza baranditseti
ndagushimiye cyane Berame ninjye ugushimira wowe witabiriye ubutumire twaguhaye kandi wakoze twumvise ibitekerezo byawe nashimiye cyane ubutumwa utanze mu kanya cyane cyane aho ugira uti abantu bave mu macakubiri abantu bakiguswe n'ibibazo bya hututsi rwose bashatse bari mu buryo babisohokamo kuko nibyo bizonze igihugu cyacu kandi nyamara nta hantu na hamwe bishingiye twese turi bene Kanyarwanda ndagushimiye rero Berame nshimiye abari badukurikiye hose nshimiye abari ku buhanga bw'ibyuma nshimiye n'abazadukurikira nyuma mwese ndabifuriza ibyiza mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose Imana ibane namwe.